Yo, sometimes najiuliza vipi alirokwa mic, but will they even hear me?
Yo, nikispeed truth wanasema ni dreams but I live this life. Siwezi pretend na asu kwa sulap kama sina kesho. Nairobi nights call like ego, wanasema bro uta fall, but I'm 10 toes siwezi crawl. Nimechoka kuimpress the blind, wacha wafili pain kwa line. Questions na ni run kwa brain, na rap my soul, but do they feel my pain? Na how can I make it out the hood kama tu ya wasikia hata kama ni good? Questions, yeah. Ziko mob kwa dome, na try kufika maju, si kwa chrome. Wacha ni shine na voice na flow, one day watajua jina iko kwa show. Nimepiga shows na madem na map plugs, but still naishi kwa hope na dubs. Madem u text like ume blow na ghost, cause I'm chasing ghosts, not hoes. Migori boy na London dream, heart iko heavy, brain is scheme. Vitu si easy but I never beg, na spit na god na walk kwa leg. Questions, it's nani run kwa brain, na rap my soul, but do they feel my pain? Na how can I make it out the hood kama toy ya wasikia hata kama ni good? Questions, yeah. Ziko mob kwa dome, na try kufika maju, si kwa chrome. Wacha ni shine na voice na flow, one day watajua jina iko kwa show. Wengine wanasema ni clout, mi najua ni calling.
Yeah.
Mi nataka tu kusikizwa.
Lazima wasikize. Yani worldwide. Kwa wale wajui, mi naitwa Sage Kid. Ndo tunaanza.